You know what, Jomino?
What up, what up?
We are tired, Joe.
Politician, you pull us down. Politician, you drag us down. Politician mission, we want our vision. Politician mission, we need our ration.
Maisha propaganda, kila mtu anaipenda. Infrastructure kuwa blanda, mawaziri kututenda. Kuwa hustler, siku benda, siku gani ta surrender. Wabunge kutulagai na kutupa zina kenda. Kutendwa shida zetu kuwa blanda, zijatiwa kwa agenda. Wakija kwa makura, walikuja kupiga goti. Baada kupata kura, wanaruka kwa makoti. Hakuna naitujali, wanatuacha kipotea. Vijana tuwe pamoja, tusije tukachelea. Mwaka tano zitaisha, nyumbani watarejea. Mwenda tezi na omo, marejeo ni gamani. Haja gani tupigane kwa sababu tuyachwani. Kenya, lodwa daima, kuishi kwa amani.
Kenya, lodwa daima, kuishi kwa amani.
Politician, you pull us down. Politician, you drag us down. Politician mission, we want our vision. Politician mission, we need our ration.
This is not my policy, nazingatia politics. Na practice generosity, deliver information. Everybody in my nation, pokea yangu passion. Mawaziri kufikiri, wakipata wananawiri. Haja yao nini wakati wanatweka chini. Kisha kupolea mjini wakati maskini. Hawana matumaini kupata cha kinywani. Ni kama kumpeleka tumbili kuishi jangwani. Ahadi za uongo mnatupa mwezi kiri. Ufisadi kukithiri afisini za mawaziri. Miaka tano kamilika mwakimbia kila kona. Wataka zetu kura kama kukwa na chakula. Hili apate chakula leidi maisha bora kwa kila Mkenya. Japo chumu umedhorora, mateso ametu zidia. Vijana kwetu shida, tobaki tunalaumiwa. Kupewa kazi kwetu kisha baadaye kuliwa. Wakenya wanalia, nani avute machozi yao? Wengine wakimbizi walifukuzwa makwao. Ama asla na come so slow to reduce your pressure. Before niwe bachelor, life likuwa harder. Me under pressure, tufono pia pressure. Wengine under torture, wanabaki wamesota man.
Politician, you pull us down. Politician, you drag us down. Politician mission, we want our vision. Politician mission, we need our ration. Politician, you pull us down. Politician, you drag us down. Politician mission, we want our vision. Politician mission, we need our ration.
Sina la kusema, hii ni clues za vijana. Barabara mbaya, shida zetu kujulikana. Wabunge hawatujali, haya yote kwa Maulana. 24/7, vijana wanajuta. Ajira za watoto mbako zazi wanachata. Mabwenyenye kuwabaka hadi watoto wadogo. Kauti hizi si salama, ni heri kwenda Togo. Hakuna naetaka kufurutwa kama gogo. Mr. Politician, we funga mdomo. Usije chapa kofi, uanze kuimba zumo. Na maliza nkiweleza, maisha patari. Usivoka chonjo mwenzangu weji ya dhari. Mbona kututesa ndipoza muwe tajiri. Hebu nisikize, wacheni kutapeli. Kwenye vita maji maji niveka kinje kitile. Mziba kutakia kweli haunanga pole. Mr. Politician, kura yangu mi I'm sorry. Usije kututori kwa kupiga nasi story. Ni haki napigana kama Mwalimu Nyerere. So, don't drag us down, hey, don't drag us down.
Politician, you pull us down. Politician, you drag us down. Politician mission, we want our vision. Politician mission, we need our ration.
Sini blues za vijana. Mutapele mchana mzee. Politician.